waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
magacayga waxaa waa canab cali maxa canab cali roble. waxaan Australia waxaan deganahay horta 21 sano. waxaan ka shaqeeyaa Department of Treasury and Finance. Many people markay maqlaan Department of Treasury and Finance waxay umalayaan number isla ina xisaabaad la suubino, laakiin we do a lot shaqooyin kaloo badan aan qabanaa. wasaaradda maaliyadda Victoria waa state-ka ka socona. maanta meeshaan waxaa u imaanatay bulan haysana inaan maxaa la dhahay aan dadku u sheegno jaanisi ay leedahay oo ka jira departmentiga oo la graduate program, ardayda hadda graduate garaynayso sanadkan oo sanadada soo socda inay imaadaan. we have something called three streams, three different levels aan leenahay. ardayda waxaa la siinaa, I mean obviously graduate camal waayo, waxaa la siinaa jaanis ay howlaha aan qaban ay ku kala ogaadaan. for example hadda interest garaynaa economic, hadda interest garaynaa in finance, hadda interest garaynaa in budget departmentigan oo treasury and finance. waxaa waa dowladda dhan maaliyadda dadku ahaayo waay soo go-aana either bixinin meel ma ka baxo. ana hadda especially particularly haddaan waxaan suubinoyaa program diversity and inclusion waay rolkayga little bit dib ugu dhaa inaan soomaali ku sheego, because waxaa waa anig soomaali ma shaqayn jirin anoo yaraan meeshaan imaaday. marka shaqadan particular haddaan qabanoyo, khaasatan shaqadan haddaan ka shaqaynoyo, waxaa waaye si aan maadaama dowladda dhan isku dayaysanay multicultural iyo dad waddamo kale ka kala yimideen inay jaanis ay siiso ay departmentka wada noqdo. waxaa hadda la ogaaday departmentiga about 5 or 3 years ago waxay ogaadeen inay dadkaay dowladda u soo afgareysay ee wax u qabatay service u suubiso inay dad kala duwan ay yihiin, ay different country ka yimideen, sida waxay u baahan si wax looga qabto inay dad kale intoo waddankooda ka yimida loo shaqaalaysiiyo. waa aniga khaasatan hadda shaqadan ka shaqaynoyo, rolkayga job shaqadeeda waxaa waaye waxaan ma background HR waaye, master HR ku qaatay. marka shaqada hadda aan particular khaasatan dowladdu qabano ana hadda waxaa waaye sidii loo u shaqaaleyn lahaayeen dad disable ah. marka dowladdu waxay rabaan inay gaaraan 2020 next year insha allah inay 6% inay shaqaalahooda ay ahaadaan dad oo disable ah, ahaa dad naafo oo curyaamin oo ilaahay ugu saas u qadaray. marka hadda waxaan haysanaa 3% waaye. marka witry waxaan isku dayoynaa inaan gaarno 6%. marka dadkan dhibka haysta waxaa waaye they not just maxaladaa dad oo migrant iyo waddamo kale ka yimid keliya maahin, dadka inta u dhasheen xataa dhibay qabaan jaamacadda markay dhammeen shaqo ma heli karaan. marka hadda program aan dowladda u gudbiyey oo secretary-ga approve garay Department of Treasury oo ah in la shaqaalaysi inaan internship, traineeship, work experience aan u suubino arday jaamacad sanadkan dhammaynayso, waxaan ku guuleystay hadda 7 qofood shaqo bilaabayso 2 isbuuc la-aan from Monday 16 December 3 qof aa shaqo bilaabayso, 4 way bilaabi doontaa bisha Janaayo insha allah. marka waxaan rabaa programka inaan sii badino oo sii weynayno. adanka hadaan Soomaali haddaa annaga nahay waxa badan wili waxa waaye waddanka saan u joogno uma wada joogno shaqada, meelo badana meeting aan tagaa aniga leh qof xijaab xiran ama qof madow ama qof curyaano. alxamdulillah ilaahay waxa igu naxariisto oo qadaray lugaa barasalaatiga anoo yaraa cirbad iga halayse. markaa meesha tago waxaan arkay aniga leh waay, meel kastoo la tago aniga leh. marka waxaan jeclaan lahaa dhalinyaradeena, waxaan ku boraarin lahaa inay inshaallah jaamacadaha tagaan, inay ka soo qayb galaan, waa inaan communitygan waa ka mid nahay, waa imaano waddanka waa degannahay, inaan tusino waa inaan dadka kale.
marka waxaa isleedahay shaqooyinka ma naloo diiday oo dhalinyaradu shaqadii waa raadiyeen waa heli waayeen mise ma doontaana isleedahay?
walaahi labada way noqon kartaa. haddaa aniga shaqo helay anoo halahan level isku wato alxamdulillah, anoo maxaldaha soomaali anoo ilaahay alxamdulillah lugtaan igu nimceeyey, waxaan aaminsanaa xijaab xiran qof xijaaban ah haddaan shaqada helo qof walba waa heli karaa. marka waxaa dadaal u baahan yahay qof, wuxuu ilaahay u qadan horta qof kale ma ka qaadanayso, laakiin dadaal u baahan. waxaa dadkeena waxaa lalibar waxaan dareemay experience xataa lagaa rabaa inaad suubiso free aa ku shaqaysdiin loo xataa waxaa laga yaabaa inaad ku cuslaanaato. marka waxaan loo dadaalina laguma dheefsado. marka labadaba way noqon kartaa inaa jaamacad lagu soo bixin, mostly gabdhaha inaan encourage. gabdhaha waxaa leh fantastic in loo sacbiye waaye, because masha allah meel kastoo tagay gabdho lan ku arkaa wiilash waayo xoogaa yar waa behind ayhin but I don't know why that week.
waa gartay marka xoogaa dadku waxay dhahaan waxaa laga yaabaa inaa dhahaan xoogaa cunsuriyad iyo waxbaa jirto waana la riixaayo waa laga badbadiyaa isleedaa miya
cunsuriyaddaas waa lagu dardara. ani haddaa runta ka hadla khaasatan qof soomaali maadaama aan ahay qof soomaali ka cunsuriyaysan maba arkinbo anigaana arkay waxaa waa lugaa lacdahay waxaa taqaanid mal waxaa taama lagu leeyay lugtaan ilaahay waa igu nimcay alxamdulillah. aniga 12 walaalaan leeyahay, mid ilaahay itaalka iyo xoogga u siilana mare, laakiin dadka markay arkaan oo daciif waay camal leeyiin. marka qo ilaahay naxariis Ilaahay wax walba waa ka weyn tahay marka waxaan leeyahay waa laga badbaadiyay aniga intaas aan shaqeynaa 17 sano aan dawladda u shaqeynayaa wadanka waxa ay mid anoo English aqoonin anoo primary school education bis wataa imaade school aan tagay luqad aan bartay diploma waxaan dhameeyayna 10 shahaado aan qaatay alxamdulillaah oo mid u dambeys hadda master ay tahay master of human resource management marka waxaan leeyahay arintii racista wax jira ma ahayn anaga waxaanaga naga racistan Soomaali daan ama bujraan baan anaba hansa saamisanahay inta meel tagayna respect ma ogi wax kale walaahi ma arkin hada department kana u shaqeeyay waxaan aasaasay an urur association la dhahay oo dadka disabled saacidaayo hala hadda ma sha Allah you know maxal dhahay wax badan aan department kaad aan joogaan ka qabtay aan rabaa inaan ka sii qabto markii insha Allah waxaan jeclaan dadka ee Soomaali insha Allah kooda faa'iideystan agenda hadda dawladda state government ga aan dirro hadda la dareenaa ofran waxa waa in ma people shaqaaleysiin oo different background ka imaade and they realize benefit ka keenays faa'iidada ku jirtana way dareemeen marka insha Allah waxaan jeclaan lahayd dhalinyarada oo hadda graduate gareenay sanadka soo socda please check our websites mahalla graduate program qabna oo kala duwan some of them are not lead gareeno but I just want everyone to come through mahalla the normal application through
mana ha kaliya inay noqdaan dad matalan naafa laakiin hadii afrikaanimo ama muslimimo ama wax laftigooda diversity committee
ama yani khaasatan rolka khaasatan hadii rolka shaqeyno ya dadka uuriyanka focus gareeno dadkaas uuriyanka dad oo wadamo kale ka yimidan kaliya maana anyone oo ilaahay ugu nimceeyay uuriyanimada waaye marka waxaan dhahay not just department kasta waxay qabtaa graduate program or accounting league and law is anywhere really any discipline of university laga dhigto any university laga dhigto laga hayo marka uuriyanka dhex leeyahay waxa shaqada shaqeynayo laakiin haddii khaasatan aan waxa lay u keenay roolkan inaan arintaas ka shaqeeyo madama aan nolosha khibradda oo maxal dhahay uuriyanimada aan haysto khibradda oo master ka HR aan haysto saasi haday u keenan department ka hada adiga muddo 6 bilood aan la shaqeynayo hada alxamdulillaah adiga todoba qof aad shaqaaleysiin aan insha Allah working through todobadan qofna dad inta ku dhashay leeyahay australian leeyahay not particular background gooni leeyahay ma jirto hal international student ya ku jira marka we hope in hata ina sponsorship u helna insha Allah oo shaqay wax u helna insha Allah
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee sbs somali